Joe Della, musical storyteller.
Wacha nifungue roho, jina langu ni Della. Nipe glasi, nipe maji, yeye na chupa ya tequila. Siamini macho yangu, rafiki yangu na ex wangu. Wanapigana matei, yeye nyuma ya mgongo wangu. Nani kweli umechange, siku hizi uko fishe. Unalenga meseji zangu, simu zangu haushiki. Siamini mna date, hey, mapenzi haya tangu lini. Kumbe mchinga ni mimi, kumbe mchinga ni mimi.
Friends like this, who needs an enemy? Hey, enemy. With friends like you, with friends like you, who needs an enemy?
Hey,
enemy.
Nime kachi my feelings, yo yo, nime kachi my feelings. Nime kachi my feelings, yo yo, nime kachi my feelings. Siamini macho yangu, nime kachi my feelings. Nime kachi my feelings, yo yo, nime kachi my feelings.
From work, no food to chop. Little stuck, you tell me, baby, stop. You don't do the writing. Every day we are fighting, quarrel and biting, thunder and lightning.
Shida zako za nyumbani kwako, silete mimi. Mume wako karidhika kwangu, siyo siri. Na vya chake cha uwanibala, siyo siri. Umechacha mala, mna umekoma, hauna dile.
With friends like this, with friends like this, who needs an enemy?
Hey!
Enemy. With friends like you, with friends like you, who needs an enemy?
Everybody hey! Know.
Enemy. Nime kachi my feelings, yo yo, nime kachi my feelings. Nime kachi my feelings, yo yo, nime kachi my feelings. Siamini macho yangu, nime kachi my feelings. Nime kachi my feelings, yo yo, nime kachi my feelings.
Yeah!